bambi short as bean. Lo putu tin. Kande male ning. Kanzula le fin. Usuku mbonke busy. Pushi business. Kankaza mizi. Fika patini. Bambi short as bean. Lo putu tin. Kande male ning. Kanzula le fin. Busuku bonke peace, push your business. Can't pass a miss. Hepatine. See ya, hepatine. 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 See ya, hepatine. 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 See ya, hepatine. 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 Ndanganya khaya ngokuthanda izinto kula box igcwele utshwala mpo yonke into imojo xa ndiphula phepha tinso loko ndivaya nestoko bude zindala zibambe imilomo sifide kwimeeting engidi zebol issue andibabhemi tuka jonke ithangi ezi yonke ndithuthu nale disco light indiza dizi ndibona nkungu kukho la bhuto hleli yedwa ingathi libunji yoyo masibhethi clipper zowina namhlanje fethu i-oled lakhalaza leti nzofele etywaleni kuspin the board ukuveza amabele yosofele amanyaleni makhelwane qalaza ubiza amarhade epatini andibina stresh xa sebumnandi ngenelo marhade nojanisa ebe ndavuma ndikhule ndiwakhe ndingenakhavela impahla ndayitya ne-oyakho ifuna undimithi soloko ndithonzile okukhanye bemkile umzali wakhe unewarusestressini ediphele weekend uvalelwe ekistini nathi simone ewiniwe lajenda sosiyibona ikhetshile ifuna usibona sifile ndifuna ututhi ke ndinemithi ebhenkini ubumnandi awupheli ntombazane nxibi sicebe kukwintsotsi ndafuna ukubhetha izobetha itafile itoilet fike ebhatini sibambi short and green nobhuti uthini Kanemale ning, kanzula le fin. Busuku bonke peace, push your business. Kanpaza miss. Ebatini, 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 ebatini. See ya, ebatini, 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 ebatini. See ya, ebatini, 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 ebatini. See ya, ebatini, ebatini. Hepatine.